sawirkii 17-7 waqti hore dowladda lankii dembiha galo mayki hukumi jirtay in isku tallaabto qorshey laakiin musmaaro intii iska dhimadaw lankiina munkaasal aan hirona iyo ma dhimadaw madii maxkamadda hukumka dhamaytay yaa askarta iisa aan jiidi barkabuur magaashay golgota la araw meelun yaa isku tallaabta qorshey kimusmaareen waqtigana 9 hamiinimo yaa ahayti laakiin 6 markii la deeri ee behey gorhada madoobay salaada asir markii la deerina iisa dhimadi lan askarta kamid ayaa filaar haki taagi iisa barshey bide geegaasna dhulka oo dhan gadgadoomi ee behayna taas may alaama inka weeli in gaalada ki amal gaadato taas baadishay yaa iise maylaki duugi gabuurowga dhatiis dushana maylaki saari dhagah wiin simaydkal aan hadne daraadiyey yaa askar waardiye laki weeli hamiin iyo maalinbo ilaaliyaasi gabriga marsin horaysi yaa kitaabkan ee behey ki sheegi in iise ki dhimadaw jidka iski tallaabta iise dowgii rabbiga si faylan yaa aan weeli eebbena may aray hadda ka hor lankii dembi ha galo ba'dishey neef idoo yaa goor yaay waglal ahaanayaa inniyoode laakiin geega iise yaa naftiyey waglal ahaan indhiibi iise taas maa in sameeyey in eebbahay dembiga noogaado si aan soo banaano sawirkii 18-8 saddex yoom ba'dishey yoom ahadaad yaa ahayti madii iise naftalahki gaadi hiraabnimoodii yoomki ahdaad rabbiga mu'jise yaa ki samaayay arliga qorshey malagii eebbe yaa samada ki kooyi askartii gabuurowg ilaaliyaayan ha absodeen meel kale yaan seedeen ba'dishey 3 bil'aan yaa gabuurowg ha galeen walaana ki yaabsanaayeen iise gabriga maki jirne laakiin lama malag yaa arageen oo dhagaha qorshey ki fadhaysati malagiina may aray iisuhun isin raadiyaasaane meelun maruugu irka lahayn usi haddana ma aragi kortaano jannada barkeed yaa rooge midii bil'aanti dareereen yaa dowgaas xerta iise kin la warameen xerta barkii gabuurta yaa seedeen meelunna iise maki aragne taas ba'dishey yaa u horseedeen dowgi iise aan sheegi wana xasuusadeen dowgi iise aan sheegi hadda ka hor iisena way ari ani dhimadaaye 3 maalmood ba'dishayna hasii noolaadee sawirkii 20-aad taas ba'dishay 4 ayaamood yaa bilad ka roogi iise dowgiisna ummadda dhammaantiyey yaa deersiiyey saasiyaana awkiis samada aanka usi iisena saas yaa ki dhaga maayey shugulkiis ee behey kala dardaarmi iise waay kaloo hirtiis aan sheegi in usi seedi doono mininki awshey meelun walaaki diyaariyey golol ba'dishayna hanno godee hirtiis jannada yaana kila noolaadaayaan iise way kaloo aree an ma isin hilmaamaw galbiga sin ka jiraase ruuxa eebbe yaa sin hogaamiye dooga eebbena isin yaasin bare umrigiin shaydaan masin duufsadaw maddii iise dowgaas dhammaayey buurto qorshey yaa seedeen wayn areen dowgay ummadda dhan diirsiiya isin siin la jiree laakiin masin hilmaamaw taas ba'dishey malaa'igtii eebbe yaa samada ki koyti wayna arti iise adduunka maroogo eebbehey suuban yaa samada aan usi oo ba aragaasen sidiilaan usi ba'dishayna sidaas oo kaleya aan kooye ou ka ad faylante maddii iise ha nogodo see dareemi korte ad hisbi kii eebbowaa geega dad badan yaa adduunka roogo maddii su'aalun weydiisana may araayaan un mar walbo kaniisad yaa seedaane ahad walbo kaniisad yaa seedaane galbigayna daahirsan yi waliifalayna ununa wal wanaagsan waa saasaana ki nogodi xisbigii eebbe laakiin ummadun sidii aan fikiraayaan iyo sidii aan hadalaayaan si galdan waa ou ka si faylan indhe awalan toobadkeen yaa la fadee in eebbahay naxariis laka baryo yaa la fadee in ilaahay mahadlin eliyo yaa la fadee hiise dembigiin heahan dhimadi si ising innoolaataan saas madiiwaashaana xisbiga eebeya nogodaasaan eebenol cusub yaa isin siiye umrigiinna ma dhimadaasaan. Sawirkii lamaatan iyoonay kow ashirkii kan ka horreeyay yaaki baranay in iise isku tallaabto korshey kidhimadi taasna unug naftiyay yaa muhiimnin ate eebahayna taas walbadan yaana ki bare eebe way kaloo an ummadda dhan dembiilayaal waa taas daraaddiyayaa adawgii eebe kinogodeen laakiin lankii dembi galo dhimade naartana la ku tiimbiye laakiin maddii iise unuun aaminno jannada galaane inkastoo dembi hun samayni eebbena nin hanaagsan ye haddana eebbahay mana adaawow na jeceliye ummaddiisana way anne aradi dembigayna iiseyaa dusha la ku saari insaas aan beddesho isku tallaabta kurkey kina badbaadiyo ummadda dhan yaa la handiri iise jeceelkiinan gobo fallishay yaa saas kiweeli iise dhiigshay yaa waglal ahaan insii laakiin ma jirne lan kale oo sidaas weelaaw oo baka ahayna iise ou ka rabbiga mafadaaw neef la gooriyo oo dembi ummadda laki afiyaaw oo baka ahayna jidka iise iise unun oo kale ma ahayne umrigiisna dembi ma samayne dowgi eebbe si faylan yaa inweeli iise oo bidhimadi haddana marlamaad yaa han noolaadi iise rabbigay yaa awood inkadeegi lan usla mid ahna ma jire. Sawirkii lamaatan iyoonay lamo lamada jid oo eebbahay way jiri lama jid jidka iise iyoonay jidka shaydaan jidka shaydaan ka hanuunsanye oo shaydaan jidshayna eebbe maki faraxsane jidka shaydaan usbalaaran ye lan kasto yaraantiis ilaa intii hatabar galay jidkuun yaa ki dareeri jiri ou kana shaydaan dad badan yaa jidkuunkii hogaamiye jidka shaydaan aad ayaa inhun yah laakiin shaydaan jidshay lankii raaw naarta yaa laku waraabiye eebbahayna naarta way inkitala gali in shaydaan iyo xisbigiis la kitiimbiyo unuumaddii jidkan shaydaan ra'no shaki maki jiri inti naarta galaane ou ka maynin sheege jidka iise iise jidkiis faylanye inkastoo dad badan jidkuun aan ra'aane iise jidshay aw kii raa'o iyo lankii raa'o berke eebbe yaanin hogaamiye jannada ninka ki bishaareeyo yaana la fadee lankii iise jidshay in raa'o fadaw jidka shaydaan yaa aan diide maddii iise aan koytaana rabbiga ruuhiis yaa hasin siiye galbigiina fayoobaade wana faysade ruuha eebbe yaa tabar hasin siiye hasin geliye maddii jidka iise isinka diraaraasaan farxad yaa galbigiin ka buux samaase iise way ari aan jidka eebbe yaanin ka hanuuniye owka adsee ati iise ini aan koyto fadaase ooba fadaase ini iise aan koyto dowgii ki waran dowgii eebbe jidkiis yaa raa'aase sidanna intii aan barido yaa la koofade oona dhato rabbiyow aan walhun yaa samaayi dembigayna buuxsami naxariis yaa koo barye way aamini in iise isku tallaabta korshey aan kidhimadi inii dhatana la koo baahan yahay wana la koo fadooye inii jidka shaydaan mar dambe aan ra'ne laakiin walaa go'aan ki deeri in jidka iise raa'o walaa kaloo fadee in aawkay ad ahaato maddii eebbe sidan la aan waranto si faylan yaa kindheege